Inqabo yokulinda efundwayo kaDisemba 2019. Isihloko number 49. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto likaFebruary 3 kuya ku-9. Kukhona isikhathi esimisiwe sokusebenza nesokuphumula. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, "Wozani endaweni engenabantu, niphumule kancane." Mark 6 verse 31. Ingoma okuzoqalwa ngayo 143. Inesihloko esithi, "Qhubekani nisebenza niqaphi, nilindile." Amazwibela. Imbhalo isifundisa ukuba nombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula. Lesi sihloko sizosiza sibe nombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula sisebenzisa isibonelo seSabatha lamasonto onke elaligcinwa ama-Israyeli. Isigaba 1, umbuzo. Abantu abaningi banamiphi imbono ngokusebenza? Abantu abaningi lapho ohlala khona bakubheka kanjani ukusebenza? Emazweni amaningi, abantu basebenza kanzima futhi basebenza amahora amaningi kunakuqala. Abantu abasebenza kanzima ngokuvamile abasitholi isikhathi sokuphumula, sokuba nemindeni yabo nesokuqhubeka befunda ngoNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, abanye abakuthanda inhlobo ukusebenza futhi babeka izaba zokungafuni ukusebenza. Isigaba 2 no 3, umbuzo. Yisiphi isibonelo esibekwa uJehova noJesu ngokuphathelene nokusebenza? Ngokuphambene nendlela abantu balelizwe abakubheka ngayo ukusebenza. Cabanga ngendlela uJehova noJesu abakubheka ngayo. Siyazi ukuthi uJehova uyakuthanda ukusebenza. UJesu wakwenza kwacaca lokho lapho ethi, "Ubaba ulokhu esebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza." John 5 verse 17. Cabanga ngawo wonke umsebenzi uJehova awenza lapho edala izigidigidi zezingelosi, izinkanyezi namaplanethi. Sibona nobufakazi obuningi bezinto ezinhle uNkulunkulu azidala emhlabeni. Umhubi wawasho kufanele lamazwi, "Oh Jehova, yeka ukuthi mningi kangakanani imisebenzi yakho. Yonke uyenze ngokuhlakanipha. Umhlaba ugcwele imikhiqizo yakho." Ihubo 104 verse 24. UJesu wamlingisa uyise. Wayekhona ngesikhathi uNkulunkulu elungiselela amazulu, eyisebenze siyingcwethi. Isaka 8 verse 27 kuya ku-31. Kamuva lapho esemhlabeni, uJesu wenza umsebenzi omangalisayo. Lowo msebenzi wawufana nokudla kuye, futhi konke akwenza kwakufakazela ukuthi wayethunywe uNkulunkulu. Isigaba 4, umbuzo. Yini esingayifunda kuJehova nakuJesu ngokuphumula? Ingabe isibonelo sikaJehova noJesu sokusebenza kanzima sisho ukuthi akufanele siphumule? Cha. UJehova akakhathali, ngakho akudingeki aphumule. Kodwa iBhayibheli liyasho ukuthi ngemva kokuba uJehova edale izulu nomhlaba, waphumula futhi waqabuleka. Exodus 31 verse 17. Nokho, kusobala ukuthi lokho kusho ukuthi uJehova wema okwesikhashana wajabulela ukubuka lokho ayekwenzile. Nakuba uJesu ayezikhandla ngesikhathi semhlabeni, wayezipha isikhathi sokuphumula nesokudla nabangane bakhe. Isigaba 5, umbuzo. Yibuphi ubunzima abaningi ababhekana nabo? IBhayibheli likhuthaza abantu bakaNkulunkulu ukuba bakujabulele ukusebenza. Izinceku zakhe kufanele zikhuthale, zingabi amavila. Kungenzeka nawe uyasebenza ukuze unakele umndeni wakho. Ngaphezu kwalokho, bonke abafundi bakaKristu kumele benze umsebenzi wokushumayela izindaba ezinhle. Kodwa kuyadingeka nokuba uphumule. Ingabe ngezinye izikhathi kuba nzima ukuhlela kahle isikhathi sokusebenza, esokuya ensimini nesokuphumula? Sazi kanjani ukuthi kufanele sisebenze kangakanani bese siphumula kangakanani? Indlela yokuba nombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula. Isigaba 6, umbuzo. UMarkus 6 verse 30-34 ubonisa kanjani ukuthi uJesu wayenombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula? Kufanele sibe nombono ofanele ngokusebenza. Inkosi Solomon yabhala, "Kukhona isikhathi esimisiwe sazo zonke izindaba." Yakhuluma ngokutshala, ukwakha, ukukhala, ukuhleka, ukudansa nezinye izinto. Kusobala ukuthi ekuphileni, kufanele sisebenze bese siyaphumula. UJesu wayenombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula. Ngesinye isikhathi, abapostoli babamatasa emsebenzini wokushumayela kangokuba babengenaso isikhathi esikhululekile ngisho nesokudlukudla. Lapho bebuya, uJesu wathi, "Wozani nina nodwa ngasese endaweni engenabantu niphumule kancane." UMarkus 6:30-34 uthi, abapostoli babuthana ndawonye phambi kukaJesu bambikela zonke izinto ababezenzile nababezifundisile. Wathi kubo, "Wozani nina nodwa ngasese endaweni engenabantu niphumule kancane." Ngoba babebaninga babefika behamba, futhi babengenaso isikhathi esikhululekile ngisho nesokudla ukudla. Ngakho bahamba ngesikebhe bayendaweni engenabantu bebodwa. Kodwa abantu bababona behamba futhi abaningi bakwazi lokho. Bagijima ngezinyawo kanye-kanye bevela kuyo yonke imizi, baya lapho futhi bafika kuqala kunabo. Nokho, lapho ehla wabona isixuku esikhulu, kodwa waba nesihawu ngaso, ngoba sasinjengezimvu ezingenamalusi. Wasifundisa izinto eziningi. Nakuba uJesu nabafundi bakhe babengasitholi njalo isikhathi sokuphumula, uJesu wayazi ukuthi kwakudingeka abaphumule. Isigaba 7. Umbuzo. Ukufunda ngomthetho weSabatha kungasiza kanjani? Ngezinye izikhathi, sonke siyakudinga ukuphumula nokwenza okuhlukile kulokho esivame ukukwenza nsuku zonke. Lokho sikubone elungiselelweni uNkulunkulu ayilenzela abantu bakhe, iSabatha lamasonto onke. Asikho ngaphansi komthetho kaMose, kodwa singazuza ngokufunda ngalokho okushoyo ngeSabatha. Esizokufunda kungasiza sihlole ukuthi sinombono ofanele yini ngokusebenza nangokuphumula. iSabatha, isikhathi sokuphumula nesokukhonza uNkulunkulu. Isigaba 8. Umbuzo. Ngokwencwadi ka-Exodus 31, amaverse 12-15, iSabatha kwakuwusuku lokwenzani? Izwi likaNkulunkulu lithi, ngemva kwezinsuku eziyisithupha, uNkulunkulu edala, wayeka ukudala izinto emhlabeni. Kodwa uJehova uyakuthanda ukusebenza futhi ulokhu esebenza ngezinye izindlela. UJehova wasebenza izinsuku eziyisithupha, waphumula ngosuku lwesikhombisa, futhi watshela ama-Israyeli ukuthi nawo kwakufanele aphumule njalo ngosuku lwesikhombisa. UNkulunkulu wathi iSabatha lalisibonakaliso phakathi kwakhe no-Israyeli. Kwakuwusuku lokuphumula okuphelele, into engcwele kuJehova. U-Exodus 31, amaverse 12-15 uthi, uJehova wathi futhi kuMose, "Wena khuluma nabantwana bakwa-Israyeli uthi, kumelwe nigcine ikakhulukazi amaSabatha ami, ngoba kuyisibonakaliso phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuze nazi ukuthi mina Jehova ngiyaningcwelisa. Kumelwe nigcine iSabatha, ngoba liyinto engcwele kini. Olungcolisayo uyobulawa nakanjani. Uma kwenzeka kuba khona umuntu owenza umsebenzi ngalo, khona-ke lo mphefumulo kumelwe unqunywe phakathi kwabantu bakubo. Kungase kusetshenzwe izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa yiSabatha lokuphumula okuphelele. Liyinto engcwele kuJehova. Noma ngubani owenza umsebenzi ngosuku lweSabatha uyobulawa nakanjani." Abekho abantu ababevunyelwe ukusebenza ngisho nezingane, izigqila nezilwane ezifuywayo. Lolu suku lwalisiza abantu bagxile kakhulu ekukhonzeni uJehova. Isigaba 9. Umbuzo. Yimuphi umbono ongafanele abantu bangesikhathi sikaJesu ababinawo ngeSabatha? Usuku lweSabatha lwalibazuzisa abantu bakaNkulunkulu. Nokho, abaholi benkolo abaningi bangesikhathi sikaJesu babeka imithetho ehlukumezayo ngeSabatha. Babethe kwakungafanele ngisho nokukha izikhwebu noma ukusiza umuntu ogulayo ngeSabatha. Imbono enjalo yayingavumelani nalokho uNkulunkulu ayekufuna, futhi uJesu wakuveza ngokucacile lokho kulabo ababemlalele. Isigaba 10. Umbuzo. Yini esingayifunda kuMathewu 12 amavesi 9-12 mayelana nombono kaJesu ngeSabatha? UJesu nabalandeli bakhe abangamaJuda babeligcina iSabatha ngenxa yokuthi babephila ngaphansi komthetho kaMose. Umbhalo waphansi uthi, Abafundi babewuhlonipha ngempela umthetho weSabatha kangangokuba bayeke ukulungisela iziqholo namafutha okugcoba isidumbu sikaJesu kwaze kwadlula iSabatha. Umbhalo waphansi uyaphela. Kodwa uJesu wabonisa ngezwi nangezenzo ukuthi ukugcina iSabatha kwangasho ukuthi kufanele ungabonisa umusa noma usiza abanye abantu. Washo ngokucacile ukuthi kungokomthetho ukwenza into enhle ngeSabatha. UMathewu 12, amavesu 9-12 uthi, ngemva kokumuka kuleyo ndawo wangena esinagogeni labo, futhi bheka, umuntu onesandla esishwabene. Ngakho bambuza bathi, ingabe kungokomthetho ukwelapha ngeSabatha ukuze bathole ibhaxa lokumbeka icala. Wathi kubo, ngubani phakathi kwenu oyothi enemvu eyodwa, kuthi uma iwela emgodini ngeSabatha angayibamba ikhiphe na? Sekucatshangelwe konke, yeke ukuthi umuntu ubaluleke kakhulu kangakanani kunemvu. Ngakho kungokomthetho ukwenza into enhle ngeSabatha. Akazange acabange ukuthi kwakungafanele abe nomusa futhi asize abanye ngeSabatha. Izinto uJesu azenza zabonisa ukuthi wayesiqonda isizathu esibalulekile sokuthi kungani uNkulunkulu atshela abantu bakhe ukuthi baphumule ngeSabatha. Ngenxa yokuthi abantu bakaNkulunkulu babengayenzi imisebenzi yansuku zonke, babegxila kakhulu ekukhonzeni uNkulunkulu. Kumele ukuba uJesu wakhulela emndenini owawenza izinto ezaziwusondeza kuNkulunkulu ngeSabatha. Lokhu kubonakala kulokho esikufunda ngoJesu ngesikhathi esedolobheni ayekhulele kulo eNazaretha. Ngokwenqubo kaJesu ngosuku lweSabatha, wangena esinagogeni, wasukuma ukuba afunde. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 10. UJosefa uhamba nomndeni wakhe baya esinagogeni ngeSabatha. Amagama asesithombeni athi, ngeSabatha uJesu nomndeni wakubo babegxila ekukhonzeni uNkulunkulu. Ukubheka kanjani ukusebenza? Isigaba 11. Umbuzo. Ubani owabekela uJesu isibonelo esihle sokusebenza? UJosefa wafundisa uJesu ukuba umbazi, wamfundisa nombono kaNkulunkulu ngokusebenza. UJesu wayembona uJosefa esebenza kanzima usuku nosuku ukuze anakekele umndeni wakhe omkhulu. Kamuva uJesu watshela abafundi bakhe, isisebenzi siyifanelekele inkokhelo yaso. Luka 10, verse 7. Kusobala ukuthi wayekwazi ukuthi kunjani ukusebenza kanzima. Isigaba 12. Umbuzo. Imiphi imibhalo ebonisa lokho okushiwo iBhayibheli ngokusebenza kanzima? Umphostoli uPawulu naye wayazi ukuthi kunjani ukusebenza kanzima. Umsebenzi wakhe oyinhloko kwakukutshela abanye ngoJesu nangalokho akufundisa. Nokho uPawulu wayesebenza ukuze aziphilise. AbaseThesalonika babewazi umshikashika nokukhandleka kukaPawulu, esebenza ubusuku nemini ukuze angabi umthwalo oyizindleko ezinkulu kwabanye. Lapho uPawulu ebhala ngomsebenzi ayewenza, kungenzeka wayekhuluma ngokwenza amatende. Ngesikhathi seKorinte, wayehlala no-Aquila noPriscilla futhi wayesebenza nabo njengoba umsebenzi wabo kwakuwukwenza amatende. Ukuthi uPawulu wayesebenza ubusuku nemini akusho ukuthi wayengaphumuli. NgeSabatha wayephumula angawenzi amatende. Lolo suku wayelisebenzisela ukushumela kumaJuda nawo ayengasebenzi ngeSabatha. Isigaba 13. Umbuzo. Yini esingayifunda esibonelweni sikaPawulu? Umphostoli uPawulu usibekela isibonelo esihle. Kwadingeka enze umsebenzi wokuziphilisa. Noma kunjalo, wayeqikelela ukuthi ngaso sonke isikhathi uyawenza umsebenzi ongcwele wezindaba ezinhle zikaNkulunkulu. Wayebakhuthaza nabanye ukuba bashumayele njalo. U-Aquila noPriscilla babeyizisebenzi ezikanye naye kuKristu Jesu. Roma 12, verse 11. UPawulu wanxusa abaseKorinto ukuba babe nokuningi okukwenza emsebenzini weNkosi. Eyokuqala Korinte 15, verse 58. UJehova waze waphefumulela uPawulu ukuba abhale, uma umuntu engafuni ukusebenza, makangadli futhi. Yesibili Thessalonica 3, verse 10. Isigaba 14. Umbuzo. UJesu wayeqonda ukuthini ngesikhathi esho amazwi akuJohane 14, verse 12. Umsebenzi wokushumayela nokwenza abafundi iwona obalulekile kulezi nsuku zokugcina. Empeleni, uJesu wabikezela ukuthi abafundi bakhe babeyokwenza imisebenzi emikhulu kunaleyo ayenza. UJohane 14:12 uthi, "Ngiqinisile impela ngithi kini, obonisa ukholo kimi, lowo uyokwenza nemisebenzi engiyenzayo, futhi uyokwenza imisebenzi emikhulu kunale, ngoba ngiyahamba ngiya kubaba." Wayengasho ukuthi nathi sasiyokwenza izimangaliso njengaye. Kunalokho, uJesu wayeqonda ukuthi abalandeli bakhe babeyoshumayela futhi bafundise ezindaweni eziningi, bashumayeza abantu abaningi, futhi bashumayela isikhathi eside kunaye. Isigaba 15, umbuzo. Yimiphi imibuzo okufanele sizibuze yona? Futhi kungani? Uma unomsebenzi wokuziphilisa, zibuze le mibuzo. Ingabe ngaziwa njengomuntu okhuthele emsebenzini? Ingabe ngiwuqeda ngesikhathi umsebenzi enginikwe wona futhi ngiyazikhandla lapho ngiwenza? Uma uphendula ngoyebo, cishe umqashi wakho uyokwethemba nabantu osebenza nabo bayofuna ukulalela izindaba ezinhle. Uma kuziwa emsebenzini wokushumayela nokufundisa, zibuze le mibuzo. Ingabe ngaziwa njengomuntu ozikhandlayo enkonzweni? Ingabe ngikulungisela kahle lokho engizokusho kubantu engiqalayo ukuxoxa nabo? Ingabe ngibuyela ngokushesha kubantu engibathembise ukubuya ngizoxoxa nabo? Ngiyasebenzisa yini ezinye izindlela ezihlukahlukene zokushumayela? Uma uphendula ngoyebo, uyoyijabulela inkonzo yakho. Ukubheka kanjani ukuphumula? Isigaba 16, umbuzo. Umbono kaJesu nabapostoli ngokuphumula uhluke kanjani kwabaningi namuhla? UJesu wayazi ukuthi ngezinye izikhathi yena nabapostoli babekudinga ukuphumula. Nokho, abantu abaningi esikhathi sakhe nanamuhla bafana nendoda ecebile semfanekisweni kaJesu. Leyo ndoda yayithe enhlizweni yayo, "Khululeka, udle, uphuze, uzijabulise." Luka 12:19. Yayibheka ukuphumula nobumnandi njengezinto ezibalulekile. Ngokuphambene nalokho, uJesu nabapostoli babengagxilile ekuzijabuliseni bona. Isigaba 17, umbuzo. Sisebenzisa kanjani isikhathi sethu lapho singayanga emsebenzini wokuziphilisa? Namuhla, sizama ukulingisa uJesu ngokuthi lapho singayanga emsebenzini singagcini nje ngokuphumula kuphela, kodwa sishumayele, siye nasemhlanganweni yobuKrestu. Empeleni, sibheka ukushumayela nokuya emhlanganweni njengemisebenzi ebaluleke kakhulu, kangokuba senza konke singakwenza ukuze siyenze. Ngisho noma siseholidini, siyaqhubeka simatase ekukhonzeni uJehova ngokuya emhlanganweni njalo nangokufuna wonke amathuba okuxoxa ngeBhayibheli nabantu esihlangana nabo. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 17. Ubaba osebenzayo ukuze anakekele umndeni wakhe usebenzisa isikhathi sakhe ukuze abe matase ekukhonzeni uJehova nakuba eseholidini nomndeni wakhe. Isigaba 18, umbuzo. Yini inkosi yethu Jesu Kristu efuna siyenze? Ave sijabula ngokuthi inkosi yethu Jesu Kristu ayifuni senze okungaphezu kwamandla ethu, futhi iyasisiza sibe nombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula. UJesu ufuna siphumule. Ufuna nokuba sizikhandle ukuze sithole izinto eziyisidinga ekuphileni, sihlanganyele nasemsebenzini ojabulisayo okwenza abafundi. Esihlokweni esilandelayo, sizoxoxa ngokuthi yini uJesu ayenzile ukuze asikhulule ebugqilini obunonya. Ungaphendula kanjani? Yini esingayifunda esibonelweni sikaJehova noJesu mayelana nokusebenza? Yini ama-Israyeli okwakufanele ayenze ngeSabatha, futhi lokhu kusifundisani thina? Kungani kubalulekile ukuba nombono ofanele ngokusebenza nangokuphumula? Ingoma okuzophethwa ngayo u-38 inesihloko esithi, "Uyonenza nibe namandla." Sesiphelile isihloko.